salute we. Roger Rank. Muji vipi mwene? Afro Wind.
So una badu ile kuvutika. Now entawi is Africa. You did not choose your background. Nothing to vance mwene upita. It is just a matter of time. Jose Sarafiki longala prime. Minister Gomazuna is already more registered. Na iwo unarembwa kudala. Hapa mwando ya ufumu uzankala. You have a destiny. You have a destiny. Na iwo unarembwa kudala. Bamupando ya ufumu uzankala. You have a destiny. You have a destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny.
Jehovah created you for something big.
Something big.
Cause as it's your summon, you have to dig. Goli day. Mukatika iwe, there's a lot about you vina sunga zive. Mukatika iwe, there's a lot about you vina sunga zive. Kamwala, kanachoka muntaka. Kanazipeza, mumukosi mwa Elizabeth. Kamwala, kanachoka muntaka. Kanazipeza, uja mupalasi.
Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Ulina your destiny. Na iwo ulina your destiny.
Baby son, on the deck.